Mateo, ichipandwa chalenga amakumiyabidi na afisano.
Elio ufumu bwa mumulu, wuka pashaniwa kuba kashane kumi. Aba abulile nyali shabo, no kufumina kuku ya kumanya shiwinga. Lelo basano, pali abo, bali aba apelua mano. Na basano, aba ashirimuka. Bantu aba apelua mano, ilio babulile nyali shabo, tabase ndele na mafuta. Lelo aba ashirimuka, base ndele na mafuta, mumi sashi yabo, pamone nyali shabo. Awe shiwinga paku kokola, vala ashipula wonse, nokulalo otulo. Lelo ubu shikupakati kwa limbila, iya akuti, moneni shiwinga. Fumineni kukumukumanya. Eli awa kashana valia wonse, babu ukile, nokuteanye nyali shabo. Awa aba apelu amano, bati ile kubashirimuka. Tupeni ko amafuta yenu. Pantu inyali shesu, shile shibantu kila. Lelo aba shilimuka bali asuike abati. Epali, tayakumene kuli ifwe na imwe. Kanshika bie ni kubashisha, no kuishitila mwevene. Lelo ilio valea kukushita, shibwinga ali shile. Aba apeka niwe, vaa ingile na nkwe mumutebeto wa winga, kabili kwali selweko kuchivi. Panuma abakashana banabo bali ishile abati, mweshikulu, mweshikulu, twisu ile niko. Lelo ali asuikati, nde mwebe chine chine nati, shimu ishive, eicholo leni, pantu tamwa ishibabu shiku na angukashita. Pantu chilingo omuntu wakuya alebera kumbi, uwa itile abasha bakwe no kubashile fiuma fyakwe. Kuli umo, apele ama talanti ya sano. Na kuli umbi, ya bili. Na kuli umbi, limo. Kuli onse, umu avelele, amaka yakwe yene. Elio aile kumbi. Awa apopene, uwa apokelele ama talanti ya sano. Aile wombe lako, no kuno nkelapo ama talanti ya ambi ya sano. Ifyo fine, no ama talanti ya bili, ano nkele po, na yambi ya vili. Lelo wapokelele limo. Aile imba panshi. No kufisenda la mashaku wa shikulu wakwe. Awa wapo papi tile nshitentali. Aisa shikulu waba shavalia. No kubaluluisha. Kabili ali ishile uwapokelele ama talanti ya sano. Ale telepo na ama talanti ya ambi ya sano. Ati. Mwe shikulu. Mwanshiri ili ama talanti ya sano. Mwoneni nino nkelapo ama talanti ya ambia sano. Shikulu wako atile kuliwene. Chisuma, we musha musuma, kabili uwa chishinka. Wabo uwa chishinka patu unono, nkakulasa pafingi. Ingi la mkusekelela kwa kwa sokulu. Awe paku isapono wa ama talanti ya vili atile. Mwe shikulu, mwanshiri ili ama talanti ya vili. Mwoneni nino nkelapo ama talanti ya ambia vili. Shikulu wako atile kuliwene. Chisuma, we musha musuma, kabili uwa chishinka. Wabo uwa chishinka patu unono, nkakulasa pafingi. Ingi la mkusekelela kwa kwa sokulu. Awo wapokelele talanti limo nao ali ishile ati. Mwe shikulu, na ishibe imwe ukuti, mulimuntu wa afya. Muse poko musha tandile. No kulonganika uko msha salangenye. Kabili na alitinine. Na ile fise talanti lienu panshi. Mwoneni chenu ichi. Lelo shikulu wakwe alimu asuikati. We musha mubifi. Kabili umu nangani. Waishivo kutinse poko nsha tandile. No kulonga nikoko nsha salangenye mwa. Echo wafuilo kusekeshe ndalama shandi kulibaka baka wandalama. Na ine pakuisa. Gana apokelele ichandi pamonecha sandulu kamo. Echo mupokeni talanti, no kupela kuli na matalanti ikumi. Pantu kuli onse uwa kwata, kukapelwa, no kufushi wako. Lelo kusha kwata, necho akwata, chikapokwa kuli wene. Kabili poseni chinangwa chamusha kumfifi ya kunse, ee kukawokulila, no kusumanya ameno. Ili omwana wa muntu akesa mu bukata bwakwe na ba malaika bonse pamonankwe Eliyo akekala pachipuna chabukata bwakwe, nenko shonse shikalongani kwa kuchinzo chakwe. Kabili akabapatukanya, ifyo omuchemi apatukanye mpanga kumbushi, nokubike mpanga kukulyo nembushi kukuso. Eliyo mfumu ikeba aba kukulyo kwaiko ikatila, iseni mweba palwa bakwa tata, kwateni ubufumu ubwateanishiwe imwe ukufuma pakulengwa kwa pano esonde. Pantu naline nsala, naimwe mwampeli okulya, naline chilaka, naimwe mwalinwe nseshe, naliumweni, naimwe mwalinsekelele, naliubwamba, naimwe mwalimfuikile, nalilwele, naimwe mwalimpempwile, nalimuchifungo, naimwe mwalishile kuline. Eli abalungama bakasuka abati, mweshikulu, mushenili ilali twa mumwene muline nsala no kumulela, nalimo muline chilaka no kumunwensha. Kabili nili ilali twa mumwene muli umweni no kumsekelela, nalimo wabwamba no kumufuika. Kabili nili ilali twa mumwene umulwele, nalimo muchifungo no kuisa kuli imwe. Nemfumu ikabasuka aiti, nde mwebe chine chine nati, apo ponse mwachitile umo wa muli ababa mnyinane abachepesha mwachitile ine. Eliyo ikeba aba kukuso kwaiko ikatila, fumeni pano mweva tipwa, kabie nkumulilo wamu ya yaya uateanishi waka sevanya na bamalaika bakwe. Pantu naline nsala, naimwe tamwampele kulia, naline chilaka, naimwe tamwanwe nseshe, naliumweni, naimwe tamwansekelele, naliubwamba, naimwe tamwamfuikile, naliumulwele, namuchifungo, naimwe tamwampempwile. Eliyo nabo bakasuka abati, mweshikulu, mushenili ilali twa mumwene muline nsala, nalimo muline chilaka, nalimo mweni, nalimo uwabwamba, nalimo umulwele, nalimo muchifungo, nokumupyungila iyo. Eliyo ikasuka aiti, nde mwebe chine chine nati, apo ponze tamwachitile umo wa muli ababa achepesha tamwachitile nangu ine. Kabili aba bakafumapo, bakaya kukulimunwa kwa muyayaya, lero abalungami bakaya kumweo wa muyayaya.